Hey, Amos. Yeah, I don't know. Ke fela gore like the elections tse ga re itse gore di results di go nna yang, but as we can see now re bona dintwa and political killings and stuff and makoko a mantsi ba tsena ba irang so that ba kgone go nna le more votes on mo bathong ba bantsi. So ga re itse re tla bona, but ga re itse, but nna go ya ka nna ke sure gore EFF ya go tsaya di-seat tse dintsi, ya go wina di-municipality tse dintsi, because now as you can see ANC e disappointile batho ba bantsi. So ra kgona go bona every time ditlhopho di nna teng, batho ba bantsi ba tswa mo ANC because of the empty promises and stuff and this and that. So ke akanya gore EFF le DA ke tsone tse e leng gore di tlo go tswa ko pele. So gore ke o votelang e mo go nna, sure Amos.